boy, yeah, yeah. So the boy, yeah. Leo Dubai tutakate, niko na fomu nifate, mina fomu follow me, itaka pombe we nifate. Leo Dubai tutakate, niko na fomu nifate, mina fomu follow me, itaka pombe we nifate.
Teta tambla kamyeso kumwake,
kamyesa
umeso kumwake. Teta cheza kamyeso kumwake,
kamyesa
umeso kumwake.
Shireme bamba na haitaki ya sira zikishika sana sudi weka pose. Cheki kwa toto bomba basu sijetu parado kajipata ume black ume do.
Yeah yeah, usinione hivi niko rada, naweza simama hata na mguu mmoja. Yeah, ejicho nyanya mini kumashada, tupige mashoto ni nani ya talana. Ula, nishazoe ya kunywa, sini bebe vifala, zikishika ita ubai.
Ope sawa, haina noma, najiamini msela mini mebobea. Wangu pombe dawa, nishazoea, haina kulemba mimi I'm not scared.
Leo Dubai tutakate, niko na fomu nifate, mina fomu follow me, ukitaka pombe we nifate. Leo Dubai tutakate, niko na fomu nifate, mina fomu follow me, ukitaka pombe we nifate.
Teta tambla kamyeso kumwake,
kamyesa
umeso kumwake. Teta cheza kamyeso kumwake,
kamyesa
umeso kumwake.
Ona mafeng girls vile wanakatika,
waki back it up, back it up, take it down low.
Vile ngoma inachuna kwenye speaker,
wanavyo back it up, take it down low.
Wengine wako tipsi, wengine wamezima,
wengine wako noti, wengine wamekimia,
wengine wako gati handa simenoga, wale wanakati kaka wako soba.
Yeah, yeah.
Usinione hivi niko rada, naweza simama hata na mguu mmoja. Yeah, ejicho nyanya mini kumashada, tupige mashoto ni nani ya talana.
No, no.
Ula, nishazoe ya kunywa, sini bebe vifala, zikishika ita ubai.
Okay, sawa, haina noma, najiamini msela mini mebobea. Wangu pombe dawa, nishazoea, haina kulemba mimi I'm not scared.
Leo Dubai tutakate, niko na fomu nifate, mina fomu follow me, ukitaka pombe we nifate. Leo Dubai tutakate, niko na fomu nifate, mina fomu follow me, ukitaka pombe we nifate.
Mr. DJ najua umejihame, najua umejihame, cheza za kila midoba za mtaani, doba za mtaani. Nitilie kinywaji kwa glasi zishike zilipuke, wenileweshe. Nina kademu kana shepu la chupa, wacha yo kiuno itingike, wacha iteteme. Leta tambla kamunyweso tumwage, shere imeshika chafua maganje. Mapenti mali safi ndani apate, kamata wako nyumbani aste aste.
Leo Dubai tutakate, niko na fomu nifate, mina fomu follow me, ukitaka pombe we nifate. Leo Dubai tutakate, niko na fomu nifate, mina fomu follow me, ukitaka pombe we nifate.
Teta tambla kamyeso kumwake,
kamyesa
umeso kumwake. Teta cheza kamyeso kumwake,
kamyesa
umeso kumwake.